It's time to use the car.
Baby, what you call me? Oh, my team of me, tang and be so. Martian panic, yo. Gays on the beat.
Well, on.
Weka, nobody can touch me. Baku webele ya obo nywe inesi. Opo meroli switi wakati.
Hype, vibe zange ziwa high. Koyangu wanga weku sindikira high. East, ni WhatsApp a move online. Kaku pike kuku wifi.
Sote mechanye, yeah. Onde mechanye, yeah. Lavo yo, sote mechanye, yeah. Onde mechanye, yeah. Sote mechanye, yeah.
Chame. Baby, kuna simululu. Jowo manyo wasika kukudu. Aye, ahu. We need the love and sijamu kahu. Baby, kuna simululu. Jowo manyo wasika kukudu. Hey, kangala mire kwa okube. Baby, na kwa galango chari kusule. Hey, ponzi juki zane jimpole. Mechi chapereche wangamba duwe wole.
Kote mechanyi, yeah. Kote mechanyi, yeah. Weka, nobody can touch me. Baku webele ya obo nywe inesi. Opo meroli switi wakati.
Hype, vibe zange ziwa high. Koyangu wanga weku sindikira high. East, ni WhatsApp a move online. Kanku teke kuku wifi.
Kangala mire kwa ukube. Baby, na kwa galango chali kusule. Masi juki zane jimpole.